Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Watoto habibi wanacheza kote mpaka kwenye matope, wanavua wiki kama wamegombana na ebito. Fanya kama unadukua,
twende sasa,
unanengua,
twende sasa,
napika na pakua,
twende sasa,
chukua,
twende sasa.
Sema bobo bobo,
tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe,
tunakesha popo.
Nasema bobo bobo,
tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe,
tunakesha popo.
Anasasambua
Kalewa,
anakipinua
Kalewa,
anajichetua
Kalewa,
ayayayaya
Kalewa,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Abesi
Asa baby show, show nyesha lito kupa mama. Baby go, go, mesha usijali lawama. Kanasi piti titi, ji, kwendofo chichi chichi, ji. Katoto kuchi kuchi, ji, kwenye kuchi kichiki, ji. Tanyanyo miki chichi, manyoni tikigi. Tuende paka moni kipiti, pinza meshi moni kimbiji. Katoto kana papara,
para.
Kupigwa nyembe kipara,
para.
Mkutaka masigara,
para.
Nasema popo popo,
tunakesha popo.
Tembeza cha ukucha na monde tulewe,
tunakesha popo.
Panangu popo popo,
tunakesha popo.
Kama kigo mafuta silale mwenyewe,
tunakesha popo.
Ayayay.
Kimempana, oh kidaluso,
kimempana.
Kaisha leo,
kimempana.
Somba kama fuso,
kimempana.
Umo,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Abesi,
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Sachezesha kilesu,
kilesu.
Akilesu, akilesu,
kilesu.
Sazungusha kilesu,
kilesu.
Kilesu, akilesu,
kilesu.
Aga, kauna kibano kwa kwa pa,
kilesu.
Kilete kwa baba,
kilesu.
Mama unarusha na tapa,
kilesu.
Swa dakta,
kilesu.
Exclusive from wiseloaded.com.